Boys Production. Hey, why? Nipe nikupe, rahatu pate, jopate mambo madam toka kwangu. Nipe nikupe, rahatu pate, jopate mambo madam toka kwangu. Nipe nikupe, rahatu pate, jopate mambo madam toka kwangu. Nipe nikupe, rahatu pate, jopate mambo madam toka kwangu. Sham sham, so many wapi dana penda we want to. Ujo na wana leta ujo chezi. Awana ni anjema kama vipe chana nao. Blam blam, wacha wana ham. Fanya nao mema mamba ya wakata steam. Biki bidi vyo. Nipe mambo ni date ni kupe. Yangu wa dimu njo ni kupe. Nipe ni kupe, ratu pate. Jopate mambo madam toka kwangu. Nipe ni kupe, ratu pate. Jopate mambo madam toka kwangu. Nipe nikupe, rahatu pate, jopate mambo madam toka kwangu. Nipe nikupe, rahatu pate, jopate mambo madam toka kwangu. Nipe nikupe na rahatu pate, njosogea karibu nikupe mate, baby. Nataka uwe mawane nole, kila na kukana kuwaza tu. Shore, believe me, wako wewe nimedata, najua kwangu mimi hata wewe umenata. Anza kukata, kukata the catwalk. I like the way you smile, your lips, the way you talk. Napenda unavyo shake behind, this ain't a joke. So wacha nikupe, mapenzi tele. Na wenye wivu waje nyonge. Wacha nikupe, rampa kache. Mimi na wewe tu, maisha milele. So wacha nikupe, mapenzi tele. Na wenye wivu waje nyonge. So wacha nikupe, wacha nikupe. Nipe nikupe, ratu pate. Jopate mambo madam toka kwangu. Nipe nikupe, ratu pate. Jopate mambo madam toka kwangu. Nipe nikupe, ratu pate. Jopate mambo madam toka kwangu. Nipe nikupe, ratu pate. Jopate mambo madam toka kwangu. Ho, siwe na shaka. Kwako nimeridhika. Vumilia hali yangu nilo nayo. Namini ipo siku tutafika. Ho, siwe na shaka. Kwako nimeridhika. Vumilia hali yangu nilo nayo. Namini ipo siku tutafika. Kinonavyo kikata mpaka na data. Kinonavyo kikata mpaka na data. Kinonakata mpaka na data. Paka wengine nasema umene pali mbwata. Soki ya karibu mama. Nibini kupenda kwa dhati na kupenda saa. Inga kuna wengine wapendi kutuona hao. Sijari nipera na mini kupera. Nipe nikupe, ratu pate. Jopate mambo madam toka kwangu. Nipe nikupe, ratu pate. Jopate mambo madam toka kwangu. Nipe nikupe, ratu pate. Jopate mambo madam toka kwangu. Nipe nikupe, ratu pate. Jopate mambo madam toka kwangu. Nairobi, Kampala, Dar es Salaam, Kigali.